iki kirema ceceka humura urakira urakira
yo sine burya kagasaro kararwaye
yego shagigi basenze afite ibimenyetso by'umusonga ngo nuko umujyana ku bitaro bikuru bakamusuzuma neza
yibaba we shasine mwihangane n'ukuri kurwaza umwana mutubanza bitoroshye
icecece shagigi ubureba kubyara ukiri muto si ibintu numuru udashira manange
ndabyumva pe
uraka murwaza ufite n'ubushobozi buhagije
humura akazunga azakubita inzu ibipfunsi azayabona ndamwizera rwose n'umusaza
aha wapisha hari make yari yarizigamiye ariko shize tutaragenda kuko gasara agomba kugenerwa imirire yihariye
yewe shasine nduva wimbabaje ukuntu nta n'icyo nagufasha disi
aha mbabajwe n'ubuzima bw'umwana wanjye bitabaho
ndetse niba mama wategetse imbaraye kugushyingira nduva wamwitabaza kuko bagushyize mu bitaro ntiwabivamo
ngo iki wakubwira ko yazanye n'uwo mugabo ashaka kunshyingira nkamutembera nanone
ewana umva uri ntwari kuba waranze ko wagufatirana bitwaje ibibazo wari urimo
gusa ariko ntabwo byoroshye gigi ahubwo reka njye gushaka ikiraka wenda nakunganira papa mu byo dukorera
ani biranshimishije kubika nzigukwiriye
ukuntu ari na keza shasi merci kwindo de la paix bugira akazi
shani byiza n'ukuri kwikunze ane
n'ukuri urabiza ahubwo shyiramo imbaraga ubu sutekereza ko abadozi bangahe hano muri kabuto badodi kanzu nkiyi
shabyo nibake pe
waramutse si
waramutse mama ani
ani bite
ni byiza
ako gakanzu ko ari keza cyane
urakoze mama umenye nazajye nkakuramo pe
nushaka n'uwita ukagumamo ko gasa neza si
ahubwo si
karame
hari umuntu ukora imideri waje hano ku kigo cy'urubyiruko ashaka umwana ufite ubumenyi mu gukora imideri bakorana
genda simbi nagira amahirwe mama ni ugomba kumpuza nawe kuko mfite imideri myinshi namwereka tugakorana
ahubwo nanjye ngomba guhura nawe nkamubwira ibyo nzi byose kuri fashion ani karame
ni byiza ariko wifuza umuntu usanzwe ubikora kandi wowe uracyabifite mu bitekerezo
niba ari ibyo nanjye ndaza gushushanya imideri yo kumwereka nanjye tugomba guhura
urakoze mwana fisto
urakoze ahubwo wowe gigi inshuti zanjye zinyishyura iyo nzitwaye n'inke
bakakugenda nawe utakwishyuye umva ntiyancika
nyine ngo niriftira ntibaba bazi ibibazo umuntu aba yifitiye
ibyo sugira ngo abakaritasi baba babyitayeho ujye ubishyuza biracamo se wanjye
sha ubu turi gushaka amafaranga y'amatike ngo tujyane gasaro kwa muganga urumva wamushyize no mu bitaro byaba bitatworoheye
mva leta yasaba inote rero zo kubatunga ni ukuyashakisha mukamujyana vuba pe
wahura n'iki ko n'iri gare riri kundaburiza
mwana gutese
nyine hari igihe umukiriya aba afite umutwaro munini ntukwirwe kuri intebe tu ikiraka kikancika gutya akaba yifatiye ingorofani
warizanye se nkarijyana ku kazi tukari kongerera
sha gigi nta mafaranga nari nabona hari sudiza wangu
oya wowe humura nagenda papa valentine nkamutera injuga akaneza ibikoresho nkari gukorera
gigi ubu koko wamuhinguka imbere nta n'ifaranga na rimwe natanze
reka dushimire madame Brigitte ushinzwe ubujyanama ku buzima bw'imyororokere mu kigo cy'urubyiruko ku kiganiro cyiza duhaye ndetse n'ibibazo mwabajije akaba bisubije twabonye ko mu bibazo abanyeshuri babazaga hari abari bafite amakuru atandukanye n'ukuri ku buzima sibyo rero ikindi kibazo mwagira mwakegera ubisobanukiwe akabafashe ubuyobozi bw'ikigo rero budusabye ko dusubira mu mashuri murakoze
nariko byaba biri very interesting kuri ya pe
urakoze shani erega ni byiza ko twese tumenye imiterere n'imikorere y'imibiri yacu n'ukuntu twayitaho
erega nta mukobwa wagakwiye guterwa ipfunwe n'impinduka z'umubiri we
utekereza iki kiganiro warebye kure
urakoze directri
buriya ikintu cyo guserereza abakobwa bajya mu mihango cyari cyaradutse
pe
ariko ubonye ko wumvise neza imiterere y'umubiri w'umukobwa n'impamvu imihango ibaho
cyane rwose kandi biradushimishije Valentine ngaho reba ubu iyo wegura ku buduwayene nk'uko wabishakaga wari kuba ukoze igikorwa nk'iki ngiki
ahubwo directive mwarakoze kungira inama pe
ngaho rero reka mbareke
Valentine ngo wari ugiye kwegura kubera iki se shani ni kwa kundi nyine nababwiraga ikintu mukanga ese ntaho byageze Valentine shamba bariya ni ukuri ani sinabarenganya kuko niko mwabyumvaga gusa nyine ndabashimira ko mutakibikora ahubwo musigaye mumfasha Valentine nuko niyemeje kukunganira mu kazi kawe yaba mu bitekerezo no mu bikorwa byose ujye unkuraho ndi tayari kabisa urakoze shani
eh Manzi, karam, hindura diske muri ya ponseze sha.
Eh. Hey.
Gira vuba kandi ndashaka ko dusoza umubyizi w'umuntu hakiri kare.
Yego papa Valentine kangire vuba.
Eh. Hey.
Muve muzira gigi na hajeza.
Are we, ariko sha. None none nawe gukirwa twa igare.
Gigi, yo, ntarize muzi gutwara igare.
Erega street zatwigishije byinshi papa Valentine. Kandi wasanga manza ataritwara.
Eh, ndamaze ndakuyamye nunzane.
Wasunye nyine. Ahuko papa Valentine, nja kuniza kuyikoresha ho gato, harakona nshaka gusudirira fisto kuri igare.
Fisto zaraza kukwikira.
Oya nabicere birimo pe, nuko nshaka kumwifashiriza nk'inshuti.
Ariko Gigi, uguzatandukanya ryari ubushuti na business ko.
Gigi, twa twaje hano gukorera amafaranga. Kandi umenye ko ibikoresho byanjye bihenze. Ntabwo waje ubikoresha ku buntu.
Nyamara nyine hari rwose turagoze isi zikubita umuntu kandi nakuna meza. Kandi niyo naba mfite ibikoresho byanjye namufasha ku buntu ariko.
Ariko ariko ikise. Wabikura ariko abantu muri yemeza koko.
Manzi, ndimo ndabika amafaranga kandi nzabigura ibibona uraho rimo mandaze.
Nimeza horata Gigi. Ni byiza kugira intego.
Ni kuri papa Valentine. Fist ari gushaka amafaranga yo gufasha mushiki we sine kuvuza umwana. Niyo mpamvu numvuga rwose nakirirwa mwishyuza.
Niba ari byo rwose wabikoresha. Doro hari n'utwuma tuba twasagutse natwe dukeneye wadukoresha rwose.
Papa Valentine, urakoze cyane.
Kigali we. Ani ubayiki? Ariko mwiza w'ibyo birakureba.
Nibarizaga. Maze umwanya mba nushushanya ugatekereza nkabona urongera ushushanyije. Maze uyiturakara igipapuro uragica.
Nge ubu ndumwe. Wabuze ikindi ukoraho kuza kunshungera. Cyangwa urabona ndi televiziyo.
Oya. Gusubanze ibyo uri gukora bikomeye cyabyakunaniye. Wagira ngo ni test yakunaniye.
Genda unzane urundi rupapuro rwo kutugamba.
Akira ngo urundi arufite. Ese ubundi uri gushushanya ibiki?
Ni design y'ikanzu yewe. Hari umuntu ukora imideri uza kuza hano ku kigo cy'urubyiruko ngomba kuyereka.
Eh, mbese?
Eh, niyo mpamvu nataye umutwe. Kandi ntukomeze kumbaza utwo tubazo twawe.
Erega wipanika kuko biraza gutuma udatekereza neza ku ikanzu himba.
Shari cecekere. Ngomba kwishushanya neza kubijya ari buyikunde rwose.
Reka ndebi waciye. Rega nange naguye ibitekerezo. Simone se wari wabikoze?
Nibyo se?
Cyane rwose.
Urabona biceka? Eh, none reka nongeye nyishushanye. Ahubwo nyiryoshye kurushaho noneho.
Iyi butike noneho wagira ngo twirukanye abakiriya rwose. Ese amafaranga mbona hayavuye he Fiston?
Ninjye wayahashyize papa. Nawe nakoreye uyu munsi ariko harimo nasine.
Sine se wayakuye.
Papa, nikiraka nabonye baranyishyura wenda nange hari icyo nafashe.
Ugikiraka? Ikiraka bwo kuki se kandi?
Nabana nafuriye imyenda.
Ariko aba bana magirene. Ndabizi gasa akeneye kuvuzwa. Ariko nkawe sine. Gose sinshaka kuzajya wirwungera mu ngo z'abantu ushaka ibiraka aho kugira ngo namurwaze.
Erega papa, ikibazo ni icya twese.
Fiston.
Ndakumva papa.
Ndabizi kandi gukora iyo bwabaga kugira ngo mbone amafaranga.
None.
Ariko sinshaka kubikoreza imitwaro kandi muri abana.
Aha.
Papa, erega nange ubu biba bingoye.
Ndabizi mwana wanjye. Ariko ni muhumure. Amafaranga agomba kuyashaka akaboneka.
Papa, mbona byakugora. Hari igihe nibaze niba nakwemera gushaka kumugaho.
Oya sine. Icyo si cyo gisubizo. Kandi nubwo mubona butike yambaye ubusa, humura sinatereye iyo.
Gushaka nange sinayamugiramo inama rwose. Reka.
Gushaka ubwandu cyo byagushyira mu bibazo byinshi.
Nibyo byose se.
Umugabo ashobora kukubonerana kuko uri umwana akaguhohotera.
Shyiraho kurera abana sangana. Ariko uzi ko waba wibujije andi mahitamo y'ubuzima.
Sine.
Karame.
Ntiwaba ugishoboye kwifatira ibyemezo by'ibyo ushaka kuzakora mu gihe kizaza.
Cyane.
Ni umutego waba wishyizemo.
Pe.
Ndabyumva papa.
Aha. Gize igitekerezo.
Tubwire papa.
Aya mafaranga muzanye. Reka ndebe ko nabona aho napfunda imitwe mbona ndi tujyana umwana kwa muganga mu gitondo.
Amakuru ni meza nitwa Anik. Rero narinje kubereka umudeli nashushanyije.
Karibu Ani.
Murakoze.
Rero keneye umwana twakorana iby'imideli byihuse. Ngaho reka ndebe ibyo wakoze.
Akira reba.
Ndabona wagerageje di. Ushobora kuba uzi guhimba. Ariko nyine hari aho wagiye ugoramisha. Dore nk'iri ntiwamenya ko ari ikora.
Guhimba udushya byo ndabishoboye. Nahagoramye nyine ni umwanya muto. Umpaye undi mwanya nabikora neza cyane.
Ani, mbabarire nta mwanya mfite rero ngomba kugenda vuba. Niyo mpamvu ngomba kubona uwo tuzakorana vuba.
Okay, nta kundi.
Ahubwo niba hari abandi bana bari hanze bafite amadizayini wababwira bakinjira. Bakwambaye agakanzu keza ni.
Nibyo se koko. Merci beaucoup.
Gafite design nziza pe niwe wagakoze se.
Urumva ini style yanjye.
Ureba sahubwo. Nyene abana bato bafite impano yo gukora utuntu nkuto.
Ndahari rwose igihe cyose muzanshakira.
Ewa ndagigi.
Yego fisto.
Ntibi baye nini sana. Sinzi ko nagushimira pe.
Mwana wari ugufashanya kugyangura uko nawe wabaho.
Sha murakoze mwese wa.
Yego man.
Hari umuntu ushaka ko mutware ibifuka reka nyaruke.
Sawa man. Sawa. Ewa namanzi. Reka meshi ziposa za hano hejuru kwidirishya. Heze kuyimbikira.
Gigi wamugwe rwose. Ndare nicyo wari usigaje.
Wamburezi weva mu mikino. Uzi ko yaposa za yabandi menete ndapfuye ndashize we.
Gigi menete biri seri.
Yewe n'urumva ndi gonda kina
yebabuye n'uno Kristo arikiruka twese karabaye
n'uko buse ndabigira no kuko imyaka iba ngubu koko nyimenye ndi mubiki
umva gigi rero tujye inama
gute
tukagituba abana Kristo naza ntacyo turi umubwire
umva buzanga maze se bimubuze kubona ko Ponseze yamenetse
oya ariko reka tuyishyire mu gikapu dutahe none ejo nitujye gutangira akazi tuzigire nkaho tutari twabonye ko yamenetse
shako na kagatebe kigara rya fistone nagakoze neza n'undi nakuntu byari kurangira neza
ayiwe Manzi haraje.
Shagigi, uri umukobwa w'umuhanga pe. Shagare warirangije.
Papa Valenti, na fisto ya Isari cyane amaze.
Ngaho nize ya Ponteze ngira icyo nikatira hano.
Ariko nyine nari maze kuyibika dutashye.
Mwakire Papa Valenti, mumbabarire rwose.
Ye, iri ya Ponteze yabaye icya cyangwa ndarota. Nta soni. Ugomba kunkoreshereza Ponteze.
Umva mureke pasa dusubire mu maze tubone kuririmba twese.
Nibyo ani tube serious kabisa. Okay, ngaho musize umustara bumvishijwe riri kwisokorera.
Kiyemera we.
Uyu munsi nabyutse neza ndumva nishimye. Ndumva nkeye ku mutima no ku mubiri.
Okay, reka mbere kaho rero nayanditse, buri wese afataho zaririmba.
Sha ndabona banayanditse neza usiga mu mwanya hagati, buri wese yaca gaceke.
Okay.
Imakunga.
Anda fatakana. Okay, nanjye makunga.
Okay.
Imakunga. Nanjye zora mwayoboye.
Umva mureke dutangire rero, ubwo gigi naza turasubiramo.
Shaka kugira umunsi mwiza oya nakibibuza uko akazuba karasa niko mu maso hacya oya nakibibuza oya nakibibuza shaka kugira umunsi mwiza oya nakibibuza uko akazuba karasa niko mu maso hacya Oya nakibimbuza
oh oya nakibimbuza Sobodekarina sogogeza kugira 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 kugira
Musaz, kuri mubi, musiko wagira ngo waruze ndirimbo wa?
Ani, we, nakuvugisha ko ngukeneye cyane.
Si, ihangane dore ni njye uyobora repetition ntabwo nava.
Okay, ubwo atari nibanga wahisha inshuti zawe reka mbikubariza aha nabo bumva.
Ese makombo nawe ndakariye, tujye ku ruhande none
ni. Oya nta ku ruhande ani, ntabwo ni inshuti nziza habe na
gato. Ani kase yakoze iki kandi?
Oya, mbwira ukuntu wagiye kubeshya ngo iyo kanzu wambaye niwe wayikoze.
Nyamasi ko namubwiye.
Byamenyekanye rero waskwasi. Umunyamideli nanjye yahisemo ko tuzakorana.
Ani, ibyo simba vuga nibyo?
Njye ntabwo
binumvise. Nyine byabaye ariko